Moyo wangu we hangu kapindi na kulavu kadede wangu ni uwe ila kalani gari nda kupa umanye moyo ni zapata zapata jamani msena zapata na henzwa jamani mina nza henzwa ni uwe dede kahana mjine haya ni chumu na mini jiringe penzi tamu suchuga sukari nzo hano na wini zegede juzirenye na werezi lala zana haha napata kipenzi binorero ni mimi na uwe hangmenga hadi mwisho wa dunia juzirenye na werezi lala zana haha napata kipenzi binorero ni kadede kadede hangmenga Jale pasa pasa
Asana njere njere
Aya njere njere
Aya na henzwa mino nicheri
Aya njere njere
Kwa kenza pata kipenzi
Aya njere njere
Aya na nafura ibipi
Aya njere njere
Aya
The Black
My lover
Tupendane
Masidi wanaomba
Tutengane
Kama ni tabia tumeshona
Tufanane
Basi ni pechangu na yoyoma
Tugendane
Ah, tunapendana Ah, tutachana
Umbo lake la zikizaga
eh.
Amenipa vile uchaga
eh.
Akidondoa tena nasaga
eh.
Kama ni haya yeye hanaga
Tuselele, tuselele Tuselele, my baby, selele Tuselele, tuselele Tuselele, my baby, selele Tuselele, tuselele Tuselele, oh my baby, leo Tuselele, tuselele Tuselele, oh my baby, leo
Samson Abo, abo, abo
Zegede, 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 zegede And let me know, and let me know And let me know, and let me know Na henza, masana
Na mhenza, henza Hani, mschana muzo Hani, mputi kidogo Hani, ani henza ye Hani, na mhenza Henza hani Mschana muzo hani Mputi kidogo hani Ani henza ye hani
Juzirenye na werezi lala zana haha Napata kipenzi binorero Ni mimi na uwe hangmenga Hadi mwisho wa dunia Juzirenye na werezi lala zana haha Napata kipenzi binorero Nikadede kadede hangmenga Jale pasa pasa